I'm grateful every time I can be here.
Ndiyavuya ngalo lonke ixesha endinako ukuba ndibe lapha. Nditsaleka nje apha ukuba ndizova ilizwi lenkosi. Andilizisi nje. Ngokunjalo nam ndinazo iindlebe ndiyaliyiva ngexesha elinye endilizisa ngalo. Kwaye ilolo hlobo kanye kubazalwane bam. Kwaye indumiso ifike entliziyweni yam ethi ndavuya bakuthi kum sambeni siyenendlini yenkosi. Luvuyo nje olulula oluthi masiyenendlini yenkosi kuba yimini enye emasangweni akho angcono kunamawaka. Kwaye xa sisuka kumhlaba ngaphandle singena kwingcwele, suke kwingcwele singene kwingcwele kangcwele, ngoku kulapho kungcono ngaphezu kwamawaka alikhulu. Ngoku siyavuya enkosini ngazo zonke ezinceba, kakhulu ngokusitshilela ilizwi lakhe. Ilizwi lakhe elitshiliweyo lilizwi yintando kaThixo etshiliweyo yeli xesha, ilizwi eliphilileyo nomsebenzi kaThixo kumhla wethu. Ayikho nje enye indlela yokuyixela. Phakathi kwempela veke ezimbini ezidlulileyo ndiye ndaqhubeka ndisebenza ncinci kwisifrentshi sam, kwaye ndaba namava ngezinto ezithile. Njengoba usazi ukuba bendiseFrance, kwaye ndalisebenzisa kakuhle ixesha lam phayana. Into eyandihlupha nje kakhulu yayikukuba into endayibonayo ndayiva. Ifestile yam ibijonge kwesona strato, kwaye ibilixesha esekusibekele. Kwaye khange ndenze nzame zoba ndijonge ezantsi, kodwa ndabona izandla ezimatshayo ezivela Amsterdam kwigangatho esithandathu. Yonke into phaya yayibalasele. Uyazi ukuba babedlala ntoni? Xa abangcwele bengena bevuya ngala mini kaHalleluya, ingathi loo nto ibinganelanga ke imini elandelayo kwadlala umculo othi uzuko uzuko haleluya. Benazo zonke izifonyo abazinxibileyo ingathi nje luqhankqalazo oluthile. Ibingathi kukuhlatshwa entliziyweni kum, ndacinga kum ukuba ingaba le nto ikhokelela phi na, ngaba yonke izawuphelela phi. Ukoyika uThixo kunyamelele ngokupheleleyo, abantu abasazi ukuba benzani. Ukuba behamba mganyana bekhona umabonakude phana egumbini, bendifuna ukumamela ukuze ndiqonde amazwi kakuhle, kwaye mhlawumbi ndiwakhumbule ngcono. Kwaye yabona qaphela umtshalatan enamaqhinga obuthile nobugqirho obuthile nokuvumisa, eyenza loo nto ngokuphandle nje kunomabonakude esithi yinto le yaseSenegal. Undifowunele ndizakuxela yonke into endinayo. Bekumele ndiyicime laa nto ndinomsindo, ngoba bendingasafuni nokuba ndiyibukele. Yonke laa nto ilawulwa ngusathana. Usathana nguthixo eli hlabathi, kwaye singavuya kuphela uba uThixo uwavulile amehlo ethu ukuze sikwazi ukubaleka, ngokuba uluntu ngenyaniso kuye entshabalalweni. Yonke into ithakathiwe, yonke into ikhonkxiwe kwisithiyelo sikaSathane. Lonke ihlabathi sisithiyelo sikaSathane, kwaye abayazi loo nto. Safuna ukungena kuloo nto mganyana. Kungcono eliphephandaba nje endalifundayo kumhla wamashumi amabini kwinyanga yomdumba 1988. Andazi ukuba ibikwiphephandaba lethu, kodwa sinayo apha kwiindaba malunga neethonzi ezingamashumi amabini asibhozo zeBhayibhile ezininzi ziseMoscow. Iitraki ezimbini zizesesasizwe zaya ukuzithatha phayana. IiBhayibhile ezingamawaka amashumi amathathu anesihlanu ivela kwindlu yeBhayibhile eStuttgart ngolwesine Ngokunjalo ziye zathathwa zisiwe eMoscow ngokudlula iwaso bread eMinsk ngokwe ndawo yothengisela iBhayibhile eGermany. Ngoku iqumrhu labavangeli babaKristu nababhaptisti bafumana imvume yelizwe ukuba bathumele iBhayibhile ezikhulu lamawaka ukuze kuzophawulwa isikhumbuzo. Ngoku ayizondaba ezimbi ezo zonke, khona iindaba ezilungileyo ngokunjalo. Icebo elithile, iindaba ezimbi zivele pha kunomathotholo waseMelika, ngokunjalo nomvangeli kanomabonakude. Ndivile nje le nto, andikafundi namca ngayo, ngoku andizazi iinkcukacha, kodwa ndive okwaneleyo ukuba ndazi ukuba la madoda ngokunjalo ayaombelana amangcwaba, ngokunjalo ayalwa wona ngokwabo. Ngoku ungabona ngapha kwelizwe ukuba ulunya luyenzeka. Kuphela kumtshakazi oyinyaniso apho kunoba khona uthando olunesidima lifunyanwe ekupheleni, yonke enye into izawutshatyalaliswa. Kwaye kanye ke kwisekile encinci apha lo mxholo uvele khona kuye kwabuzwa umbuzo wobabalo. Umbuzo wawusithi, ingaba luqala nini ubabalo kwaye luphela nini, kwaye yintoni ubabalo kakuhle kakuhle, kwaye xa ndithe ndava ukuba umgwebo wawumalunga nokuba netyala, kwaye ubabalo lufike ekupheleni kwaqala umgwebo. Bekumele ndithi nje apho ubabalo luphela khona eluntwini, ubabalo luqala kuThixo. Uyayiqonda kakuhle loo nto? Apho abantu bangasenababalo, apho luphela khona uthando ebantwini nezinye izinto ziphela, uThixo ziyaqala ukuqala pha kuye azibonakalise. Yintoni na ubabalo? Ngubani owamkela ubabalo? Ngubani oxolelwayo? Abo bathe baba netyala, abo bathe bagwetywa, abo basentolongweni banako ukuxolelwa. Umntu ongenzanga nto uhamba ekhululekile, kokuphela ngabo bathe baba netyala bayagwetywa. Emva koko umgwebo unofumana inceba ngokomyalelo othile. Emva koko kwa ingcinga ethile yandihlasela nje, nokuba amakholwa acinga ukuba sisiphelo esi, kulungile, kuba endaweni ethile kukhona isikrekre. Kubo ke luphelile ubabalo, hayi kubo kuphela, kwabanye, kumntu ngamnye kubo ubabalo luyaqhubeka lukhona lusebenza ngaphambili kunangaphambili, hayi kuphela kumntu othile emva kokuthe luphelile. Ngoku ke kwenzeka kum ukuba apho abantu nditsho namakholwa banqumla ubabalo balenze lufutshane balinyamalalise, kulapho ke luqala khona kuThixo, kulapho luqala khona kuThixo. Kwaye masikhathalele ngenyaniso ukuba singanyelisi ubabalo lukaThixo, kwaye singabaleli ityala, kodwa siqonde sazi uba kutheni ubabalo lwanikelwa ntoni, ukutsho ke ukuze lixolele okugwetyiweyo, livakalise umnyaka owamkelekileyo wenkosi, lazise ukukhululeka kwabo bakhonkxiweyo. NguLuka lo sahloko sesine qolo leshumi nethoba ngokubhekisele ku-Isaya sahloko samashumi athandathu ananye. Kwaye kumele sihlale siyigcine engqondweni loo nto leyo ukuze singabi natyala. kubani nemibuzo. Beningalindelanga ukuba nizawube ndime apha ngokuhla nje, kahle kahle bendifuna uhlala ngichophile. Ingabi khona imibuzo phakathi kwethu ukuze sibe nofundo lweBhayibhile. UDaniel isahluko sesibini. Ope umqolo mzana uSmith. Kwayanga ndingawazi uba ona mbuzo yintoni na. Isimo kakhe kakhe siyafana njengezizwe zine kuxelwe nje kolunye udidi. Isimo sinento esiyithethayo. Xebe istatyu sinento esiyithethayo nje uba kuxele kwisahluko sesiqhenqa umqolo wesiqhenqa. Ewe, kumele sifunde ukusuka umqolo wesibini. Kodwa zombini ziyafana nje zicelwe ngemifanekiso eyahlukileyo. Singayifunda sinalo ixesha. UDaniel sahluko sesibini umqolo amashumi amathathu anesithandathu. Lilo elo iphupha ukutshilwa kwalo sokuxela phambi kokumkani. Wena kumkani ukumkani uThixo amazulu kunike ubukumkani amandla nozuko. Ezindaweni zonke ke apho kuhleli khona into engumntu, amarhamncwa asendle neentaka zezulu, uzinikele esandleni sakho wakwenza wanegunya kuzo zonke. Intloko yegolide le nguwe. Emveni kwakho kuya kuvela obunye ubukumkani obuphantsi kunawe. Kulungile. Emveni kwakho kuya kuvela obunye ubukumkani obuphantsi kunawe nobunye ubukumkani besithathu bobhethu obuya kuba negunya ehlabathini lonke. Nobesine ubukumkani buya kuba njengesinyithi ukomelela ngenxa yenokuba isinyithi sizicola sizithi nkume izinto zonke. Boba njengesinyithi ukuzicola nokuzithi nkume izinto zonke. Bubukumkani besine obu bokugqibela. Wazibonayo nje inyawo nenzwane beziludongwe lombumbi ngenxalenye zisisinyithi ngenxalenye. Bubukumkani obuya kuba bohlukeneyo kubakho ubulukhuni besinyithi kubo ngenxa enokuba ubusibona isinyithi sixutywe nodongwe oludaka. Ngoku eli gama lithi ukuxutywa ayonguqulelo elungileyo ngoba udongwe nesinyithi azidibani. Ungazincamathelisa zonke. Umzana Branham uyayicicisa kwintshumayelo esithi emva uba uKrushchev wathatha isihlangu sakhe phaa i-UN wasijongisa phantsi wasibetha phezu kwetafile. Emva koko umzana Branham wanika intshumayelo esithi apha kukuzaliseka kwento ebhalwe kumprofethi uDaniel. Wacacisa phaa kwilizwi elithi sinyithi phaa ku-Eisenhower noKrushchev njengodongwe ngokunjalo. Waze wathi oku kukubonakalisa yoku ukudityana kwezizimbini. Yinto endiyibhaleyo kwincwadi yokugqibela leyo ukuba tshona nempuma nokuba zinenzwane ezilishumi okanye iimpondo ezilishumi akukhathaliseki kodwa yinkqubo enye exelwayo. Khona iinkqubo ezimbini ezahlukileyo ekumele zisebenzisane. Umahluko uhleli kuphela phaa emaphondweni naphayana enzwaneni, hayi kuphela kwiintloko zisixhenxe. Xa sithe saqonda ukuba iintloko zisixhenxe ziyintoni, ukutsho abo kumele bathi urhulumente, abo banecebo nabo bangamalungu omzimba, inzwane ezilishumi azithethi nto kodwa ziyakwazi uhamba kakuhle, azikwazi na? kodwa inyawo qala ihamba yonke into ilungile ngoku siyabona apha ngendlela nje ekhethekileyo ukuba ubukhosi bokugqibela ukutsho ubukhosi baseRoma buyaziswa apha kwaye into ebalulekileyo apha yile uba inxalenye sisinyithi inxalenye ludongwe inxalenye ubukhosi obuqinileyo inxalenye ubukhosi obuethe-ethe ukuba ujonge kwilizwe namhlanje yonke into iyimbuqu nje ujonge kwilizwe lonke lempuma konke akho ndlela yaphambili khona izinto andifuna ukuzithetha apha okwangoku kodwa imali yase-Europe i-euro ngesaquphi izawuba lapha ndithethe nabantu apha kule veki bekumangalisa nje intloko yesizwe ibisele ifake zonke iimali zazo pha e-Europe intloko yajikelele ithethe nabantu ukuba bajonge le mali ijikelele ngoku ukungafihlisi pha kwidola kuphelile ngoku isidima sayo i-Federal Republic yaseGermany ichithe isigidigidi ezintandathu phayana kwi-pilot yokugqibela ibipha kwimpephandaba yonke loo nto ngoku iye ibambi iye ibambi yonke loo nto ingathi kukutofa kwehashe elidala ngendlela ethile liyazama ukuma ngeenyawo zazo ngendlela ethile liphinde liwe nonke nivile ngaloo nto nge-19 ka-Oktobha xa uMitterrand wayephayana kwelaa holo lase-Aachen eyomiswa phayana nonke niyalazi ibali uba wathi nakumhlekazi ukholo wathi zizo zethu ezimbini umele zizipile kwimbali edlulileyo esathi sabelana ngayo size sibe nekamva elifanayo ngoku yayikukumiswa kweholo lase-Aachen xa uMitterrand wathi lo ngumqondiso ukuba imali yase-Europe kumele ikhokele idola ayinawukwazi uba yenze kanjalo ngaba niyilandele loo nto ezi zizinto ngokulula nje ezikudweliso kwaye sele zilapha kwi-ajenda ngoku idola ayisayi kuba nasidima namhlanje yonke into ngokumisele kwidola empuma entshona emhlantshona emhlampuma lonke ilizwe libala kwizisekelo zedola kuphela phaa e-EC phayana kujongwe kwi-euro kodwa ngethuba i-Federal Republic yaseGermany ivumele i-euro into engekenzekileyo zonke ezinye i-Italy, i-France, i-Luxembourg, i-Belgium, i-Holland kuyo yonke indawo i-euro sele isamkelwa njengendlela yokubhatala thetha ukuthi loo nto ungaba nayo iakhawunti phana ye-euro u-Stoltenberg wathi hayi kwade kwangoku khona isizathu saloo nto ngokuba ibali alikadibani kakuhle kodwa ngokukhawuleza isenzeka loo nto iqela lase-Europe liya kuthatha ulawulo kuyo yonke ukukhokhela hayi kuphela apha kwi-Europe ephakathi esesiphakathini kodwa uyawuhamba kulo lonke ihlabathi yonke into kuyawumele ithobe apha phambi korhamncwa elinentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi yonke lulawulo lwaseroma olungcwele lwelizwe lasejamani kutheni ilizwe lejamani ungafunda malunga nayo kwimbali upapa zange wathatha ipoland okanye iluthania okanye ilatvaria okanye ifrance okanye italy bathatha abalawuli basejamani babanika isihloko bathi yiroma bubukhosi baseroma ubungcwele phayana kwilizwe lasegermany kutheni kwakungekho omnye wayenegunya nolwazi kodwa andifuni ungena kwipolitiki kodwa kumele siza zonke izinto ngokuhlwa nje umzana usmith undikhokele ezantsi pha kulaa ndlela namhlanje bimangalisa nje kodwa ndathetha izinto esele zikhulile okwangoku kwaye ngethuba apho ilizwe lasegermany lisithi ewe iyure ngoku yeyona mali ezawusetyenziswa yonke into izawuba semhlabeni ngoku akuyi kubakho ukusuka kuloo nto ngoku ungaphosela phayana udoti oliwaka phayana kulamgqomo unebhegi kuba yonke into izawufikela phantsi kuphela ngaloo mazwe amengegolide kude kufikele apho bazafumana besebenzisa iyure abo banganokwazi ukwenza kanjalo abazukwazi ukungena kwiqela lase kwintlalo yaseEurope ngaphandle kokuba bangaqiniseka ngegolide ukuba banalo ixabiso elithabathayo zonke izinto zigqibe zicacileyo okokugqibela owuxolo bengamelandi ndixela yonke le nto kodwa ngenyaniso zikhona izinto esizibonileyo esizivileyo esizijongileyo kuyo yonke le minyaka asishumayeli nje apha kodwa kunjalo siyijongile imbali kunjani yonke into iyakheka kwaye siyakholwa ukuba sikwimihla yokugqibela ngenyaniso kwaye zonke izinto ziyenzeka ngcono ndiqhubeke ndifunde apha okanye ngaba ibikuko konke okomzana uSmith uDaniel sahluko sesibini ndiyathanda ufunda umqolo wamashumi amane nesibini ithi umqolo wamashumi amane anesithathu wasibonayo nje isinyithi sixutywe nodongwe lodaka bakuzixuba nembewu yento engumntu kodwa abayi kunamathelana uyabona kwanje ukuba isinyithi singaxubeki nodongwe nantsi yasinayo uba sijonga imbali konke kwakunjani izizwe zobukhosi phakathi kwazo sasingenalo ixesha kodwa sinalo ixesha awunokholo ukuba incinge engakanani na uba iqela labacebisi private kanti kuyo yonke indawo kubomi bobukhosi kakuhle kakuhle yonke indawo uyifundile kuphephandaba umkhokeli welizwe lesithathu elikhulu ngokukobalwa kwenani lehlabathi India uRajiv Gandhi utshata umfazi wase-Itali ngonyanakhe nentombi yakhe bobabini bafunda eMoscow kwisikolo sespain bobabini unyana nentombi kukuphephandaba ungumhindu intloko yesizwe sabantu abangamakhulu amashumi amahlanu esigidi ngubani oyilungisayo loo nto ngubani owenza yonke le nto noba uyayikholwa noba uyikholwa ndinako omnye akumelanga ayithethe zinintsi izinto omnye engamelanga zithethe kodwa nabani ofunde incwadi kaRiviera nezinye iincwadi uyazi ukuba iJesuits ngokukhethekileyo ziyaqeqeshwa kwaye zigqobhozela kuwo wonke umntu ngendlela abakwazi ngayo bayaqeqesha ukuze babe ngabePentekoste ukuze babonwe bengabokomoya ngokweepesenti ezilikhulu ngaphandle kokusolwa abaphathi bakaCatherine Kuhlman nabanye phayana bengosaziwayo Jesuits benxibe impahla phayana zobukhosi yayintoni khona umntu wandixolelayo ukuba umvangeli weJamani athi ebeqaphela kakhulu malunga noCatherine Kuhlman kodwa suleke ukuba wabeka isandla sakhe phezu kwakhe uye wanikwa igunya loba bengumlungiseleli ewe kwaye ngunyana wendoda lo mzana uBranham washumayela eKazuruhe apho avulwa khona ke iminyango ngenyaniso ayikholeleki ukuba abantu bangamka bade baphele phi kuThixo ababeneenkani kwinyaniso inyaniso ipha ukuze yamkelwe ukuze ngaphakathi uqeqeshe kakuhle inyaniso igqobhozele kuwe abo balahlekelwa luthando lwabo lwenyaniso bawusuka kwimpazamo besiya kwimpazamo njengoba nditshilo abo bangamameliyo uThixo bangayamkeli inyaniso bazawukwamkela noba yintoni enye into ezayo zawuqhubeka ndifunde qola amashumana nesine ngemihla yabo kumkani uThixo wamazulu uya kumisa ubukumkani obungayi konakala naphakade. Obo bukumkani abuyi kusala nabantu bambi. Buya kuzixola buzigqibe zonke ezo zikumkani. Bona bume ngona phakade. Amen. Nini? Ngemihla yokumkani berhamncwa lokugqibela irhamncwa lesine ngaba siqondile konkoko eli lixesha ngoku esiphila kulo. Kuninzi esinokuthetha sibhale ngakho ngenye imini kuza kuxabisa ubomi bam ukuba ixesha lisekhona. Kodwa ukuba thina siyazi inyaniso asiyivakalisi, ngubani oza kuyivakalisa, ngubani oza kwenza oko? Kwaye kunyanzelekile nje okulula ukuba siyenze into enjalo. Kakhulu kwilizwi lesiprofetho kwathiwa nimva phaya sinelizwi elisiqinisekiso sesiprofetho elibengezela njengokukhanya kwindawo emnyama, utsho uPetros. Ngaba sinokuthetha nathi oko malunga nezinto abantu abathe bakhubeka kuzo, babhala incwadi malunga ezinamaphepha malunga newaka bengathethi nto. Kwaye namhlanje lixesha lokutyhilwa kwezinto. Xa sizibona zonke ngamehlo ethu sidinga ukuba singabisabhala nto kodwa sithethe into uThixo ayithethileyo elizwini lakhe. Kwaye ngemini yobukumkani uThixo emazulu uyawumisa ubukumkani obungasayi kutshatyalaliswa. Kwaye ubukumkani abuyi kushiywa kwabanye abantu kodwa buya kuqhekeka bube ngamaceba bugqibe bonke ubukumkani bushiyeke ibubukumkani obume ngona phakathi. Buninzi ubukumkani obuthe bawa bagqitywa, emva koko kwagqitywa kwakhona abo bathe beyisa kwangaphambili. Imbali soloko inyuka isihla kodwa emini yomgwebo ngokunjalo kuza kugqitywa ukuba ngubani oqale izinto kwimfazwe yelizwe lonke yesibini, kwaye ngubani owayenoxanduva laloo nto ukuba upapa ebengawasikelanga amajuda nezixhobo zabo. Bekuza kwenzekani? Bekuzawuba khona uqhankqalazo ePoland imihla elishumi nesibhozo kungekho mfazwe yenzekayo. Kubani owaqala yonke loo nto? Buza uFranz, uFranz von Papen. Kodwa ke akasekho yena. Kodwa nje uba nditshilo asivumelekanga uba sizithethe into ezinjalo, sifundile malunga nazo ngokucacileyo. Sifundile ngabo bafuna ukulwa uBolshevism ukuba ngubani na owayesoyika ukuba kuza kusondela kuye. Kwakhona umkhosi owawusilwa ngokuchasene nalo mxholo lowo. Ngoku sifunda apha kuverse 44, ngemihla bokumkani uThixo wamazulu uya kumisa ubukumkani obungayi konakala naphakade. Obukumkani abuyi kusala nabantu bambi, buya kuzixola buzigqinge zonke ezo zikumkani bona bume ngonaphakade. Ngenxa enokuba wabonayo ukuba ilitye lazithwebula entabeni kungengazandla lazixola isinyithi nobhedu nodongwe nesilivere negolide, uThixo omkhulu umazisile ukumkani okuya kubakho emveni koku. Iphupha liqinisekile, ukutyhilwa kwalo kuyinyaniso. Amen, amen. Ukutyhila kwayo kuyinyaniso. Ungafunda ngako kuZakariya ngokunjalo. Ndibeka ilitye kwaye amehlo asixhenxe akweli litye. UZakariya isahluko sesithathu umqolo wesibhozo apha ithi, khawuphulaphule keYoshua mbingeleli mkhulu wena nabingeleli bakho abahlala ngakumbi. Gqibe kuthi nguverse 9, ngokuba nalo ilitye endalibeka phambi koYoshua lityeni litsheni linye kobakho amehlo asiqhenqe yabona ndikhola ukholo lwalo utsho uYehova imikhosi ndisuse ubugwenxa belilizwe ngamininye sinokubona ilitye phayana kuzakariya isahluko sesine bendingayilungiselanga ke le nto umqolo wesiqhenqe mhlawumbi masike sibone ungubani na wena ntaba inkulu phambi kozerubhabheli iba sisithabazi yena uya kuvelisa ilitye lochochoyi umqangazwa kusithiwa ubabalo ubabalo malube kulo kwafika ilizwi kayehova kum lisithi izandla zikazerubhabheli ziyisekile le ndlu izandla zakhe ziya kuyigqiba wazi ukuba uYehova wemikhosi undithumele kuni kodwa ndikhangela omnye umqolo ngabakhona ofumeneyo ukuba ilitye lithe laba yintaba enkulu mhlawumbi ndizokuyifumana apha kulwesithathu olandelayo kodwa sekunjalo masibuyele kudaniyeli sityhile kwisahluko sesixhenxe sawufumana apha kumxolo wesixhenxe ithuba nje udaniyeli isahluko sesixhenxe umxolo wamashumi amabini anesithathu singazitsibe ezinye apha funda umxolo weshumi nesixhenxe sifunde imiqolo embalwa la marhamncwa makhulu kakhulumane ngookumkani abane abakusuka beme ehlabathini ke ubukumkani buya kuthabatha abangcwele bosenyangweni babume ubukumkani kude kusephakadeni kude kuse epadeni lamaphakathi apha inguqulelo elungileyo kumele ithi kude kube ngonaphakade kanaphakade ngoba iphakade alinokohlulwa apha umqolo wamashumi amabini anesithathu ithi watsho ukuthi irhamncwa lesine ke kuya kubakho ubukumkani besine ehlabathini obungafaniyo bona nezikumkani zonke bulidle ihlabathi lonke bulinyathele bulicole impondo ezilishumi ke kuya kusuka kume kobo bukumkani okumkani abalishumi kusuke omnye emva kwabo lo akayi kufana naphambili uya kuthoba okumkani abathathu athethe amazwi okuchasa nosenyangweni abonakale abangcwele bosenyangweni acamange ngokwenza uhambe amathuba nomthetho banikelwe esandleni sakhe ixesha namaxesha nesiqingathe sexesha kude kube sezantsi xa abantwana baisrayeli bejongene nexesha lokuzanywa kutsho kwiminyaka emithathu enesiqingathe yokugqibela apha kuvesi 26 ithi ke abagwebi bayakuhlala phantsi balisuse igunya lakhe ukuze litshabalale lidake kude kuse ekupheleni ubukumkani negunya nobukhulu bezikumkani phantsi kwamazulu onke buya kunikwa abantu abangcwele bosenyangweni ubukumkani bakhe bubukumkani obungunaphakade namagunya onke aya kumbusa amve njengoba sifundile apha kusahluko sesibini kubhaliwe apha kusahluko sesixhenxe zimveliso ezi zento enye kusetyenziswa imifanekiso eyahlukileyo thatha ngokumqolo wesixhenxe ndiyayibona apho umqolo wesibhozo apho ithetha ngenye impondo kuba impondo yayinemehlo omntu okunjalo nomlomo umlomo owawuthetha amazwi onyeliso singaye kusitshilela isahluko seshumi nesithathu sibone ngokunjalo isahluko seshumi nesixhenxe sibhekisele phaa kubupapa ngokunjalo akekho umntu o eqhubeka njengalo 1 ndiye ndathini nje sitshile sahluko seshumi nesithathu kulungile uxolo ndijo sitshile sahluko seshumi nesithathu umxolo wesithandathu wawuvula umlomo wakhe ngonyeliso ngokuchasene noThixo enyelisa igama lakhe nomnquba wakhe nabo bahlele ezulwini. Ingabe yaqaphela ukuba sesiphi isithuba sexesha eli kwaye kumele sithathe iindawo zethu ezulwini ngela xesha? Siyayiqonda, icacile, ngoba inkosi ithe ndiya kunilungisela indawo endlini kabawo, zininzi iindawo zokuhlala. Ukuba bekunjalo bendingendandixelelayo xa umtshakazi uthatha indawo yakhe phaya ezukweni amaYuda. Emva kuba ethe abangamakholwa kuzawumele uba jonga nali xesha lobunzima. Emva koko yonke into enganyeliswa izawunyeliswa, kwaye le ndoda okunjalo izawunyelisa awo behlela ezulwini, kwaze kwanikwa yena ukuba enze imfazwe nabangcwele ukuba abeyise. Wanikwa igunya kuzo zonke iilwimi, izizwe neentlanga. Okwa kunojongwa nje okanye kungahoywa, kuthe kwacaciswa ngokucacileyo kuzo zonke iindawo ngemifanekiso emininzi nemiqondiso ukuba ayikho enye indlela ejikelezayo koko. Isiprofethi seBhayibhile sexesha lesiphelo icacisiwe amaxesha amaninzi kuDaniel nakwisithileyo. Awukho omnye umxhelo ocacisiweyo ngolo hlobo, kodwa nalapho lizwi lazaliseka njengoba kubhaliwe apha kwisithilelo sahlo seshumini esithathu. Isithilelo sahlo seshumini esithathu umqolo wokugqibela, nonke niyazi umfanekiso, umfanekiso werhamncwa, inani legama lakhe ngokunjalo, umqolo wokugqibela apha nabo bulumko. Lo unengqiqo makalibale inani lerhamncwa kuba linani lomntu, hayi inani lenkqubo ethile yobukomanisi, kodwa inani lomntu. Kwaye inani lalo ke lingamakhulu amathandathu namanci amathandathu anesithathu. UVicarius Philadel uhleli phana kwesa sixeko sineentaba ezisixhenxe. Ndiye ndaya pha iVatican amatyeli amathathu ndabona ngokwam ubutyebi bezi ndawo, ndabona uYesu enziwe ngomfanekiso wegolide, ndabona zonke izinto ngamehlo am ewemhlekazi kakhulu ngo-1962 nawo-1964 nasemva phayana. Xeliwe apha ngokucacileyo xa ufunda ngakho phaa kwisithilelo sahlo seshumini esixhenxe uba esibhozo yenye eyesixhenxe. Kulungile, into yokuqala eyayithethayo kuthi laa ndoda yathi xa ndandivelele phana eVatican athi ndithanda uba ndinixelele uba nikose Itali ngoku nikwisizwe saseVatican, sinorhulumente wethu ngoku, sineflegi yethu apha, sinabameli bethu, sisisizwe esiphakathi kwesizwe. Kwaye xa wathetha loo nto isitshilelo safika, ndafumana isitshilelo esivela kumoya oyingcwele pha eVatican. Ndabuya ndafunda isitshilelo sahlo seshumini esixhenxe apha ithi ngomnye wesibhozo, ndiyakufundela ukuze uyazi kakuhle ukuba ngompu umxolo ochukumise umphefumlo wam. Apha sithilelo sahluko seshumini esixhenxe umqolo weshumi elinanye, irhamncwa elaye likho elingekhoyo lona lingowesibhozo okwangowesibasixhenxe umka aye entshabalalweni, ungowesibhozo udubula phakathi kwezinye iimpondo. Wonke umntu ubona isixhenxe kodwa yena ungowesibhozo, ungowesixhenxe, isizwe esiphakathi kwesizwe. Abantu abaqondi, abazi ukuba kwenzekani ngoba amehlo abo ngokulula nje avaliwe kuloo nto, kwaye abanakuyibona. Nokuba umbhalo wesandla edongeni ubucacile njengemini, singavuya sibe njani kuThixo ukuba nathi ngokunjalo besinomprofeti kaThixo kule mihla? Njengoba watsho phaa uDaniel emva pha uba kukhona uThixo ezulwini otyhila imfihlelo, uThixo ezulwini otyhila imfihlelo. Wathi nditsho nosiyazi nabavumisayo bonke abantu zaba bakwazi ukufunda umbhalo osedongeni, ndiza kuxelela uba kubhalwe ntoni apho. Lwafika uvakaliso oluthi bonke abantu iilwimi nezizwe kumele zikhonze uThixo wasezulwini. Loo nto ivakalisiwe xa yonke into yonke wonke laa mdlalo uphelile. Mva koko lonke ilwimi liya kungqina, onke amadola azawugoba ngoko kuzawukwahluka ngoko ixesha lethu lifikile ngoko siya kulawula sibe nobukhosi zonke izinto zizawutshintsha namhlanje singabe ziyathi ngoko siza kuba ngabobulumko namhla siyanyeliswa ngoko sizawunika imbeko amen singavuya isizwe sesiprofetho ilizwi lesiprofetho uThixo athumela umprofethi wakhe hayi kuba kumele sixoxe malunga noba zithetha ntoni indudumo siphose ixesha omnye uthetha oku omnye uthetha okuya mvanje omnye umzalwane abenivelele wase mhlawumbi izolo wasebelgium uthe kakuhle kakuhle yintoni indudumo ezisixhenxe ndathi ndineentetho ezingamashumi amathathu anesibini ukuba uyandibuza uba yintoni iziphumo zezantetho zingamashumi amathathu anesibini anokuxelela mele silinde ixesha xa sifika apho sixelelwa khona masingajikelezi nje kodwa sithembe uThixo kude kube nanamhlanje saqhubeka simthemba uThixo yena othe wasisa kwade kwabalapha esinika ukukhanyiso uyawuqhubeka kude kube sekupheleni mnye umzalwana wabhala ileta wathi kwenye intshumayelo umzana uBranham wathi imiphefumo ineendawo zokungena emihlanu kwenye indawo unendawo umoya unendawo zokungena ezinhlanu andinamdla nokuba umoya okanye umphefumlo unendawo ezokungena ezinhlanu ndinomdla nokuba izimvo zam ezinhlanu ziyasebenza na noba ndiyakwazi ukukholwa ngentliziyo yam ngaba ungavuma mna ingaba sibona ngesonye kutheni kuba sifuna ukumisa izinto esibona ngazo kubomi bam zange ndenze njalo kude kube sekupheleni sikholwa uThixo kuphela ukuba ungusomandla ekupheleni ndade ndathi umzalwane kwinqanaba lasemhlabeni singehla sibone ngalo lonke ixesha indudumo amafupha esibhakabhakeni konke ngoko eyazi ngokuqinisekileyo kumalunga nokuthulula ukuba apha sithetha malunga nendudumo ize imvula ingafiki ngoku kumele siye kuthetha indudumo ukuba kuvakala indudumo sithetha ke ngokomoya ngokuvela kuThixo ngoko kumele imvula ize nale ndudumo ngoku siyakuvuya kodwa imfundiso yendudumo yenza ingxolo eninzi nje kodwa asikudingi oko kungcono uba silinde ide yure ifike iyure kaThixo apho siyahamba naye sonke siyazi umzana uBranham ngokunjalo wayelindile ixesha ngoku lalihambe kakhulu namhlanje ndiyakholwa ngokwepesenti ezilikhulu ukuba siselapha namhlanje kwaye sifumene izinto ngokucacileyo kwaye ungakutsho nje uba kuyenzeka emhlekazi kuyenzeka nomprofeti nabapostile banokuthetha kuphela into etyhiliweyo kubo akho kuncinci akho kuninzi ungacingi uba umprofeti ngumntu ovula ingxowa phayana afake isandla aze nezipho njengolentuza ngotamkhulu weChristmas hayi akwenzeki oko nomprofeti uyalinda enkosini nomzana uBranham ngokunjalo wathetha ngodonso lokuqala nolwesibini kodwa zange athethe nto ngomjikelo wokugqibela ngodonso lwesithathu uba kuzokwenzekana ekupheleni ngabe ukufumene konkoko wayengazukuthetha nto ngako kutheni ukuze kungabikho balinganisi into uThixo azokuyenza ekupheleni akekho umvangeli emhlabeni ozokwazi uyilinganisa loo nto sibonile ngemihla kaMoses xa kwaqalayo uJannes noJambres babepha nabo bathatha iinto zabo baziphosa phantsi zaba zinyoka benze ukunokuya kodwa ekupheleni kwakuphelile kwakukho omnye kumele amanyelwe omnye owayephethe intonga abanye bengenantonga inyoka kaMoses yayizityile ngoku intonga kaMoses ithe yankulu yande injalo yonke into ebambe ngesandla sakhe abanye bemepha bengasaphethanga nto kuyawuba njalo ekupheleni bonke osiyazi bonke abathethi bonke abalinganisi bonke osiyavumisa bawushiyeka ngasemva uThixo uzawuvuza abantu bakhe ngokuba bemkholwa uThixo uzoba nathi ngenxa yegama lakhe ngenxa yelizwi lakhe asikholwanga zintsomi sithathe isandla sakhe esinamandla as ilizwi lakhe elithiliweyo laphila ngaphakathi kwethu. Yanga uThixo angasinceda uba sihambe naye kude kube sekupheleni, side sisuke ekukholweni sifikele ekubonweni. Amen. Uduma kwigama lakhe. Amen. Masimeni sidumise. Bawethu semazulwini, nam ngokunjalo ndithanda ukubulela ngokuvela kwinzulu yenhliziyo yami ngenxa yenyweba enkulu yokuba singathi sibe sesisebukumkanini bakho. Nikuzutyhile kuthi iimfihlelo zobukumkani bukaThixo ukuze ungabeki nje imifanekiso, iintsomi, imizekeliso okanye imifanekiso phambi kwemihlo ethu, kodwa ususe umdiyadi, usinike ukukhanya, unike ukucaca. Ayingomoya wamntu othe wahlola, ngumoya kaThixo othe watshila. Haleluya. Ngako kusiyakubulela ngokuvela kwinzulu zentliziyo zethu. Nkosi ethandekayo, andithi mna nathi njengoba sibona zonke ezinye izinto ngokucacileyo, ngokunjalo sibone indlela yakho kunye nathi uba izinto kumele ziqhubeke njani ngoku. Oh Thixo mkhulu, njengoba umzana wami ethandazini, yonke enye into kumdlalo nje kumele udlalwe. Wonke umuntu kumele adlale indima ethile, kodwa wena unecebo lakho ebantwini bakho. Ayingomdlalo lo, ayiloqonga lokudlala, kodwa sitshilelo selizwi likaThixo, bukumkani bukaThixo, kukuzaliseka kwecebo losindiso phakathi kwabantu bakho. Nkosi ethandekayo, siyawuthina kuwe enkosi. Wena Thixo kaDaniel, Thixo kaAbraham, unguThixo omnye owathetha kuYohane kwisiqithi sasePatmos, unguThixo omnye owathetha nomzana uBranham, unguThixo omnye ophilayo uThixo othetha nathi kude kube yile mini. Haleluya. Kwigama lakho linokuqaqawula, phakamisela ubuso bakho phezu kwethu, sinika intsikelo yakho, xolo lwakho, ubabalo lwakho, usindiso lwakho, uthando lwakho, uze ube nabantu bakho njengoko wawunabo ekuqaleni uNkosi phakathi kwethu, size sithwale ubungqina ngalo uvukileyo kuwe. Thixo ophilayo, sinika lonke uzuko, sikela bonke abo bathe bacela umthandazo, sikela umzana uVeri eCars ngokunjalo uthe wagcina wavulela amehlo akho phayana, izandla zakho wazolula kwintsikelelo waze wanika ubabalo. Siyakubulela ngako oko. Sikela bonke abagulayo, bonke abavubunzima banomthwalo Nkosi, sikela bonke abasikhumbulayo, sikela okunjalo abo bangasikhumbuliyo. Siyabakhumbula thina, sibazisa phambi kwakho. Sikela abazane bethu abathi bathethele phezu kwelibandla, abathetha phezu kwelibandla, sikela umzana uRusi ngokukhethekileyo Nkosi, sikela bonke abazalwane Nkosi, usinika ubunye nentsebenziswano nothando olungcwele phakathi kwethu Nkosi. Ususe yonke into engakukholisiyo kakuhle, uze utyhile imvelo kaYesu Kristu phakathi kwethu naphakathi kobomi bethu. Ubabalo uzuko kuwe ngonaphakade ngayo yonke into, egameni likaYesu. Amen.